dance master production.
Chochote unachodu Itu na romoja Yani do the proper Put your A game on. Yeah.
It's your boy, it's your boy, it's your boy.
Don't me anza tu sahihi na walai. Sisi mami niko pesi ya 180. Don't fikie ni bahati. Bado mini yule Drulix, badon Petrus on the beat. I'm the new lyrical and twister, R.I.P. Mari Isawe. Penda unachofanya, TBD uweze penya. Kauli kosa jaribu tena, mara ya misho wataipenda. Inshallah watakufeel, unachosoo ndo utarip. Unachopanda ndo utavuna, unachomeza ulitafuna. Ukiamini utakafunga, ukibelieve utachieve. Idu lakini vipropa, mambo makubwa ka big popa. Na usiwai hajachoka, usiringe unapomoka. Ni vikumu kupanda juu, ila rahisi kuteremshwa.
Do it, do lakini do it proper. You play it in time. Class BT, hope I'll see you so when I'm waiting. Hope I'll be looking. Do it, do lakini do it proper.
Not your do it, do lakini do it proper. How do you play it in time? Class BT, hope I'll see you so when I'm waiting. Hope I'll tell you.
Niko serious kwa mchezo wa D-Rhyme book iko covered ile speed na janayo haiwezi kuwa governed. Wa salamu alaikum mandugu na madada juu nimedunga didas chini lebo ni dada hau nitanga 50 juu ya venye na wabamba ama G bila unit lakini bado natamba hata mshamba liwambia hawatoshi mboga big fish na miniwa hao bado matodla MTP na wakilisha utanikuta kule posta anga zangu na kuambia mto panga nda kuimbia chochote unachodu ifanye na roho moja na unataka uanguke wambie watangoja
unachodu we tu lakini tu proper you penye is in time class CT hope I'll see you so mwanangu we ni hit hope I'll be looking you we tu lakini tu be proper
unachodu we tu lakini tu be proper how you penye he's in time class CT hope I'll see you so mwanangu we ni hit hope I'll tell you
Hawakusikiza kwa makini ndo wakadai sina dili wakamsikiza mara ya pili sasa wanadai ni sign dili na wachemsha hadi akili ndo wanadai mimi dingi mimi napanda hizo graph ndo wanadai mimi mkali Jumapili nina swali chukua baba nina swali tuna rhyme on the daily sababisha kama kweli miss stop na sichoki kama DJ miss your gopi na idu yani be proper flow tight naweza kopa check 1 check 2 unachopenda we do check 3 check 4 wachanganye kimeta 4 check 5 check 6 hii weke kwenye mix check 7 check 8 ndo nianguke mtaway
nacho do we do lakini do be proper you penye is in time class CT hope I'll see you so mwanangu we ni hit hope I'll be looking do we do lakini do be proper
nacho do we do lakini do be proper how do you penye he's in time class CT hope I'll see you so mwanangu we ni hit hope I'll tell you
Yeah. MC Drulix once again. Nabado, Taani, Topanga. Yeah.